download kupitia usokanmedia.co.
Kwa majina naitwa Sina kitu ntunuku tukanjoy. Na kama ukibisha kamulize joy, show zangu kari wewe Money Wafina Nampenda yeye, yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwingine. Yendo yeye, wote wanajua nipo na yeye. Yendo yeye, wala siwezi kwenda kwa mwingine. Yendo yeye, wote wanajua nipo na yeye. Ananipa nachotaka nampa nyavu nazitikisa. Toto linafikishwa ni fulu patashika. Mashuka kuchanika nyasha navotikisa. Na mina utikisa tikisa na mwita njo Sumi zero, nishike nkushike. Don't let me go, mapenzi shikamo. We mtoto no, yani umeniteka. Na wanipati no, mwezenu Fundi wa kitandani kwenye burukushani. Wendo na niweza mama. Niko oita bani umenteka vani. Paka na wa mwaga jama. Yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Nampenda kinoma noma 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 noma. Kinacheta kuwa noma 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 noma. Nampenda kinoma noma 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 noma. Kinacha itakuwa noma mama. Weze haujaipenda yo. Unakabwa na tonge unasingizi ya masera. Nampenda ye, yendo yeye. Wala siwezi kwenda kwa mwengine. Yendo yeye, wote wanajua mini pona yeye yeye. Yendo yeye, wala siwezi kwenda kwa mwengine. Yendo yeye, wote wanajua mini pona yeye. Enzi lake tampaka na isi uchungu. Toto kazari wa hama kashushwa kwa Mungu wa bongo. Penzi lake la kizungu. Saluti kwa komami umepata tuzo ya utundu. Kanigea moto kanitoa baridi. Nikaacha utoto nikajiona zaidi. Mapenzi kipima joto kanipima baridi. Ulipo na mimi nipila kikubwa nifaidi. Kwenye lokutu penzi yari wa usu. Soka jala na kondeli penzi mondi na zuchu. Na wasisubutu si wanapenda kubeng. Mwisho connections au tupu. Yeah 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 yeah.
Napenda yeah.
Wo 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 wo.
Napenda
yeah. Yeah 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 yeah.
Napenda yeah.
Wo 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 wo. Napenda kinoma noma 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 noma. Kniache itakuwa noma 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 noma. Napenda kinoma noma 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 noma. Kniacha itakuwa noma mama. ABK ya Police Boy Wanted. Yo, this is American law. Wanangu yo mtoto yo, uyo bintu yo. Mchumba angu mimi kwaza ni mtu atari. Uyo mtoto yo, uyo bintu yo. Nikitowa sigi kwaza na nipakari. Kwaza nikipiga simu wanareta mapuzi. Nikulizo po wapi nipo mabibo na kosi. Ashalala babu sika na kimia koluga saba. Paka itwe mama na mimi ni itwe baba. Malafiki zake na waone makaaba. Matozi msifate ntakuja nwapige shaba. Hasalare hasalalo. Ila mimi kwa kuwebo la tukilo. Unanijua mama we unanipuza lo. Ila mtu ananijua wizi boy boma. Nani wizi nimepinda. Wizi sino ninja. Nina kesi za kuua mpaka za kuchinja. Ila wewe unanipenda mimi. Na mimi nakupenda wewe. Yani yeye ananitaka mimi. Na mimi namtaka yeye. Hastaki mwengine. Mispendi mwengine. Mistaki mwengine. Mispendi mwengine. Yeah 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 yeah. Oh 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 oh. Yeah 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 yeah. Oh 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 oh.
Nampenda kinoma noma 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 noma. Kniacha itakuwa noma 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 noma. Nampenda kinoma noma 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 noma. Kniacha itakuwa noma mama. Respect is support and chimbi. Heo kengli umze baba baba. Brothers and son. Nibi tia dasko bana. Mungu baba mungu liye jumbaliki sana. Mama ake na mie ah, ah, ah. Mama ake na sama westie. Bifau.
Download kupitia usokanmedia.com.